wabuyinza
Yesu,
wabuyinza Yesu.
Kalendo Yesu omukwano gwo zize nange, ondage kumanyigo ontasembere no. Kale kulwe chisacho Yesu, nayambalanga manyigo. Kulwe chigambo cho naberanga nawe. Tata Yesu zize onyambe nange, naye kulwe chigambo cho nechisacho. Tasana ngerero mukama, onzije yondage obuyinza bwo mukama.
Wabuyinza
Yesu,
wabuyinza
Yesu. Amalobozi gona gakusinze, emyoyo jikuyimuse, amavivi gavuname, amawanga gakutende, na ye Yesu nze kwekute. Era nange zijira ye chigambo cho chibereri obulamu bwange. Yesu zize jolyo
nyambe.
Wabuyinza
Yesu,
wabuyinza
Yesu.
Walaga manyigo kubana ba Isirayiri bwe bali baduka ku kinyange kinene, naye Yesu gwe kumukwano gwo olabika ng'oli munene nnyo. Jangu nange eri kitange, jangu eri famire yange. Ogikyusiza obulabe bonna, ogiyimuse kuva mu nfuufu. Era Yesu yegwamamira, era Yesu wantumambulire chigambo cho. Nyambaza nange chisacho, nyambaza manyigo. Bulirenge chigambo cho, chitambuzenga mumawanga guna. Yesu nze nkwe kwabu
yinza,
wabuyinza
Yesu,
wabuyinza
Yesu,
wabuyinza
Yesu,
wabuyinza
Yesu.
Kama abampeera omugisa mwena abawuliriza oluyimba luno, abanfuulira omugaso gye muli, abawe enfukulo y'ekisa, abatateka ekisa ky'omulembe ennyo mu linnya lya Yesu. Nsigadde Musumba John okuva ku Rainy's Ville Ministries. Mukama abampeera omugisa. Amiina.